cugacugol ngal on bo fay fe wattu kabaruji modon di jottiki min gara hokkude on dido kabaruji di fu e fulfulde honna andirdon no le tekiti yontere fu mina Ousmane Niali Buli joddotodo Niali Buli no mbadda
baro wallahi jotto ja Allah mi selli
aywa yawnu kabaruji di ton wattu jonguma e basso on jaha
en fudira halde hala borngo sukabe duubi 1960 yaade 70 e ko sukabe boronto hande mini magmade o en kalan hala bido debbo sini hurtake to magalle hala mudo hono worri le leydi meden di nyallomo dido bo deuxième journée ligue des champions du en dun timinirten
wattu joni o sukaɓe ano gonde waylitinde attabiyaji muɗen o ɓornade ɗe gorri Ñali Buli
non jaade wori baru ɓorgoji tubakoɓe sukaɓe gemminata wattu joni o sukaɓe duuɓi 1960 yaade 70 kuliti wiide sukaɓe ana kani ɓornade ko surata ɗum ɓen ɓorno ko moƴƴi fa ɓeydore ɗen famu keɗen Ousmane Diko
ɓornaki hannden ɗo gonɗen ɗo yo ɗum saŋa mawɗo ɗum woni ko sukaɓe andani jin slim ƴaɓɓorade bodingaji fawarde e mini jip narobuji ɓilloji kañe blazar yo ɗe kadule goni e saŋa handen kedde na ko sukaɓe cefi hen
jogini no numbe
joginga ana so jimawdo ɓorde me conci fo min cawda hono mum somin ɓeyda jin slim ɗi fu gana tiɗalla arande worɓe mawɓe joppatani tubaji mumen caama en ñembi tubakoɓe fa sanne kadule jamma ɗe noon yo mini jupe min ɓornoto somin jaa botti hono sukaɓe itande 1960 fawarde 70 ɓe ka konni ko ɗiɗo golleji sukaɓe handen noon ɓornaki sannen e wiye gaɓe oɗo kabaru yo batte no saraɓe fawarde eno tagu tubakoɓe ñemminte worri keɗɗon tonton ɗoran andanɗo moduji wonko sefi hen keɗoɗen mo wonno yo tubaji jajuɗi noddirteɗi koyɗi ñiiɓi saye kadu ɓillan ka juuɗe mum noon ana juuti jin e tichat fu ana goduno simisi fawarde gile paladium ana wona e ƴaɓɓade rewɓe jaltan hande kaman kana kaman joro yo ɗum woni paare mabɓe worɓeɓeedu tubaji mumen cuddata kina dote saabi ya fa buse tubay ɗi pawi sa ka seli ɓornede ka jaati e wi dunke en famu noon kala saŋa garɗo fu a tawan ɓornanama e jaɓɓade fayse ɓornaki hande ɗi mbotinama ene wattu worrini eɗen kani toppitade nesuji men lobbi
Ousmane Niali Buli tarikiji meɗen ɗi en jaram motti gallure buuɗi kañe e buuɗinkoɓe jaɓɓe mabɓe gonɗe toon ɗe no worri
a baro wala ko andumi hen sanne yiɗi ɓeydina kam famoye
ndeɗo gallure joɗɗinama ila ƴarnu hitande ujunere e temedde jeegom kamɓe noddirteɓe toure ɓe kamɓe gaari soɓe takki noddirteɓe Mansire Kagne e Kanta nden ɓen joƴiniɓe toon ɓe jeehi ɓe jooɗoyi banggue jaɓɓe mabɓe jeenayyi gonɗe toon ɗe les final tawa mabɓeɓe kollitiwi ɗeɗo jaɓɓe jaati gonno haybude ngallure nde kari touré o ɓurɗo andirede Bouba yo o miñi amiri ngallure mottine ñalawma hande
ɗomin tawigaɓe min kawri e muɓɓen koddal nokku min cuuɓi o yoɗo jaɓɓe jeenayyi gonno ɗomin noddiri jaɓɓe jeenayyi yo dow hen motti hoɗi yo nokku ɗo gouverneur a o wonno hannden helama so budget ma ha hen ko tubakoɓe gaari ko ɓe egginime ƴiwdendimako meɗen yottade nde nokkure ko heela ko yo jammi goti tan woodi ko heddi ko fu helama yo ɗum tontode mottino ɓemin tawi ɓe kolliti yo le luggere jooɗino komin landiɓe ko ɓe mbi ɓe jiiɗa baasi nden min kollitiɓe so baasi gandikeɓe min cakkinam becce
amento joni en jara yewtere meɗen noddirten mini magga ndeɗo yewtere waran yowar so ɓami fa suko hurtinama tawama les suudu yoɗum ngaalu fewde e galle muɗum kañe ɗo iwri ɗo Ousmane Niali Buli
gongo jaati baro sini ɓiɗɗo debbo hurtinama ɗo mali ɗo tawama suudu ɗum yo ñaaƴo muɗum ñaaƴo himɓe muɓɓen fo fa ɓeydure ɗen fam dow muɗum keƴɗen Ousmane Diko
binto Moussa Diarra o suka debbo gonɗo bamako ɗo mo duuɓi sappo e jeegom kollitinɗo ana e cukaku tawrede hannden ana eko moƴƴi fewde e gorum garowo ɓamde ɗum keɗoɗen mo
wawa wiide so gongana so peni fina tawa amen ɗi kamine teddina ɗi wala ko andan min bangal wor
ngal landagal du fewtinama e rewɓe mali hewɓe jaabuji keɓaɗi ɗi ngalda e hakkillo kaldaɗo arande o
suka sukako ana muni e ley ko mbawmi rasande gorko an wawa hokkoyde sukaɓe worɓe fijira
hitan 2011 nde horgol ngol walde leydi amérique millenium challenge waɗi holliti le sukaɓe rewɓe temedere fu le mali ɗo ka yo capanɗe jeɗɗon ɓe tan goni heddotoɓe jande ƴuwde classe joɓe yaade jeenoɓo e ngala e cukaku du ɗum e wonde non non worbe yogabe non killaka dun bibbe rewbe yogabe do ana gondi e balal kessal kedan ko be chefi
je ne penalise pas
nyanginta rawbe be suka ko banta kulleji fa heewi ana wawi tawede ko yoppibe suyul gol fa heewi suka ko banta am fade mu hurtade wakati no kurtungu joomu battifu yahabe tewta yalla be kewta wartude e suka ko mabbe sa dartaaki e juude gorko ma na fa feehuno wala e juude gorko hurtindema sa hannata mu gonga so mo yidima o hurtinte so yida ma do e hawte wote nokku go
il cherche ailleurs
c'est tout gi ketan korsaji finatawa e tabayiji meden bangal e dorade chukaku e hekelegaabe ka faminde an haani wadede feewde be do bibbe rewbe ko fawarde sukaabe worbe yalla an andana kabaruji majjun kedo denna
si on fait un pas
mais il fait que chaque galsera min ji an sukaabe rewbe e sukaabe worbe fu joginoobe duubi goti ana yida ana wondi nyande fu sukaabe rewbe ana heddiruno sukaaku mu faano kurtungu mu yoto fu hanna be ko woni heddorade sukaaku mu fa wakati no kurtungu mu yoto
fu
feede e kabaru chukaaku le maldo non worbe yogaabe kolliti mawbe muudu ana jogina sirri bangal muudun fa ciuda ko woni gonga satuji fa warde hande de hore
joni en jaran kabaru har caldi
e putra ligue des champions holitini deuxième journée fuddi nyaali buudi
e non jaati wori baro deuxième journée fiama talataare alal bare jappi de match ngay sappo e jeegom pino fabbe dure dem fam kedden ousmane dikko
yande talataare go leur octobre 2019 non yo pide jetti ngadi atlanta non sami so nanede baduji didi fewde e shakhtar donetsk so darodi e badu goto real de madrid du hoskena gaundade fc bruges kawadun baduji didi e lemitande madrilembe bawi hawtade nanede baduji didi le watu dido bo le ko sergio ramos kany e casimiro naniko watu setter kikide bayern de munich du nirki tottenham so nanede dum baduji jeddi se kany daradi edidi psg du hawi galatasaray so nanede dum badu goto bayer leverkusen du hawama sabe juventus nanni baduji tati pide ballon dagu labi jetti ngada nyande aral bare di lewru octobre de salzbourg to seku koita jeada kita woni nanni baduji tati ka liverpool no hawiri dum baduji nayi olympique lyonnais to malinka yusuf kone kanyu hawi rb leipzig so nanude dum baduji didi kanyu hebali fay goto suarez yaltini fc barcelone ele tata gol catalan kawnebe ila boyali le fidule inter de milan kanyu de hebi hawtade sabe nandi baduji didi so samina coluise suarez nanni yo adadu badudu heba hakunde chelsea e lille nyalade tata berde e sakitande pide ballon de ngada nyande nogay didi yade nogay tati leur octobre warawul
barudo kadde di kabaruji hande ne en tawndiran do yontere warode hukude sukabe kabaruji
non tan dum wori ousmane nyali bulle sukabe min joti on sanne hedade heddu jamen ka fande frinje fe no konnande don no yotere meden tous grande ana wara e fulfulde